Hindi, reka ngere kuri mwese mwanyuseye. Ni mwihamashi. Hanga hano hakurya y'amazi.
Banje gushima ibyo byose sitwe tubyigeza ho. Nahise mo neza celebrate na maka yeah. Maze batuze na maka Manja gushima Burja boys Sitwe tubyigeza ho Mwese muneza Celebrate na maka Yeah Urira bose Abatimeru wakiri kimvuri ku Yeah Emiru babatize Maze batuze na maka Yeah
Mana urakoze ukinisha umwuka Niyo nsinziriye undindisha malaika Mama warakoze wangishije imana Dore ubu mbaye ku isi byinshi navuga ko nzi Mutahira wa rap, papa wa mahasa Komanda wa maniga, utagira manda Nimirije imbere urukundo nahawe Kubabarira, ningabire nakuranye Kera tukiri bato, wakiduha story Sasogokuruza, kota na gacyane Igihe cye cyose yari kumwe na rubanda We yagwaga neza ntambwe atasereye igikoma Baramikomye bare mutunama habayo kambere maze gishimana inama ziperereza sanga bamuteye arabana ni abarwanya ubwo bashyira ku karubanda
banje gushima ibyo byose sitwe tubyigeza ho nahise mo neza celebrate na maka yeah urira bose abatimeru bakiri kimvuri ku yeah abemeru babatize maze batuze na maka manje gushima burya bose sitwe tubyigeza ho mwese muneza celebrate na maka yeah urira bose abatimeru bakiri kimvuri ku yeah emeru babatize maze batuze na maka yeah
uguca bugufi burya ni ingenzi mu buzima bitanga umutuzo ufata ibyemezo bizima
Maze batuze na maka